maadaama madii hore badad gax ee oo dhibaateysan ana horroogi gax kale in dhii ya dareen sheekada saasa idaadan kooy
ee sababta aad anis la taantii oo baraka kala hadhi meed
maadaama kaamka bal la kama gaaw dad ka shuugo dad bad meel badan ku kooyo gaxii hore dagaal ka kooy gaxkan in gaajo ka kooy dareemay ayaanka ta socodaya wali bal la ku bilaaw ilaa doygaab ilaa korkor golol oo kamaada abal ilaa qaydirad loomugay doon dardir in isu haalo fi walban kareen marka maadaama baahidaas dheedi dhibaatadaas dheedi dad oo madax roob hoolan haysana beerta level ku filay beertina ku qursadi oo hata ka ilaysto hayo jira SEO aan diiran meelaha ay asan falkal ku biyaayaan ya jira qaylada taasa oo sheentii dhibaatada gooti kala ama dhiyo wala
dadka way ku obsa qabantii oo deegaanada hada sheegdi Ludaayka isugu dhibaatan jeesada ma samjiyoba hamari arladeeda isugu
arladeeda hamari beero sadan badan yin boqolkiiba 9 ishan wal ku qursade shanta kale in dhamaatirada dareemo ayna wali buu isuba hafdi ma baa hirsanba marka deegaanka kale wali inuu diiru hayo ila abagbiiday ila madhaayta in isu mari meel badan halufi dhinigan oroglay dhulkan usuun inay halufiyana in sheego hay laakiin sadar dhow ma in la socdaana deegaankan anta jir gaaga markan dareenka saxu qaban
markan walaad islaata hadii deegaankii ayaanka say oo Ludaayka dhabaatan jeesidi dadkiina markan hadal dhalaayaano la ku yaabo adad isaas sheegtay inta ka buqtaalan waxyaabaha islaata aranteeda way ku korseedo kor dhax kalaneen dhina meed
maayta horta ayaanki waba dheebe waba dheeb wala tan ku qabada kormale masuulinta gobol ee degme ee qaylyan caalamka lanqaylihiisa samfalka lanqayli la samatay bi umuta waliba waa hadii ila waqtiga dambe oo badarka bahawl ku diiray oo dhatan in la samato biyo iyo maamulka ku qotsadaan hay'ada samfalka ku qotsadaan dawladda koonfur galbeed ku qotsadaan dawladda Soomaali ku qotsadaan antaasa ayaa raadiyan diirin
sanadkan roob badan oo qabadeen bal rajada dadkii oo nay wala la faladaayna may haayeen ku horantii oo garshay tanyeeda wadankan gal
wala la reey maama hajarta amanka baafilaas dhirig fuloy amanka dhirig filaasan baafiloy xallagan wala la filaayay sanadkan in hay'ada samfalka baba lagu maaramo kor wali daaw ban hayn hatta wali anagda in hay'ada samfalka walan hayna badlan hayn oo badarkii lagu qursadi beerogi marka wali codsadaanahay in la samato bi umuta
hadii aad dadka deegaanka say oo Ludaayka ka deegaada la sheekaysati qaabku isugu aamow walaay dadka faldaano badarkii hay beero ka taali masmeeloy daagi xoola bahay meenka sheegay
meenka sheegayna horta masjid hanballe ee badarka isku mid aan qaame gabal dayko wali la sheegay in isuuna golofti korhayta ku aamow golofti boo ku aamna sabuulki badarshii dhulka ka deedaha walba isuuna yaanka dambeyna hanbalisna dhaafana digin maaba ma dhaafow deegaankana ooto nurka ku aamay sasanana sheegay sasanana geysiyay badar walba mareeba oo galeeti ku injigdi maaynta ku weyna aamay
deegaanada hadda aan intriday ila iyo mangees ila gees ah ta sheegtay inta badan halkaasay hamaray dad iyo ma beeralay lehayna mas dad xoolo dhaqatay hay
dadka boqolkiiba 80 beeralay hayeen xoolo walimbuu abaarogi la hamaray iyo aragtida waxyaalo badan dhamaay dadka beeralay in badan hayeen boqolkiiba 80
dadka deegaanada hadda halkaasay dadka wala ka aamahaya dadka degan may buu aha dad baadi ah isla markaas deegaankaas ay dawladdi galanta ma kahay dadkaas ay soo haneen barakaana waxyaabaha islaata way ka caawiyay kora may nagada kora
dadka hoobo shabaab lagu qoreyna horta meeliyo malka caawiyay kora in shabaab lagu qoreyo yalla ka caawiyay kora shabaabkana walweyno is iyaba male abdur hadda dil boqol hadii la koobo 9 km hadii la koobo ciidan saasan badan roo in jeedo aan baahni meelo boolan baa kulliyo gurmada suubiyaan gurmadkiyo suubiyaan awal ka helaagaan jid kasto dur ku baahmadi ma hal maalin la ka baa al shabaab geey kun dad ma haysto fadna hay'adaha amniga wali oo yaan sheegana al shabaab wali iska fadhiye ma la in jeedo aan baahni tan kale meel ka aawiyay shabaab lagu horeeyay meelo wal ka aawiyay kor shabaab wal ku horeeyay waay meel ka khasbinya in haqaan hudur kooyan anta to dur deganna hudur magaalo dadka ayaanka wala aami hadii kooyan hudur magaalo dad badan in kooyan adareen islaam
markan may ku obsa qabteeda maadaama lan hor joogo oo kaamneedata in dadkii hor dhaambe oo baraka aga haayay deegaanka ka sugnay naftii oo banoolali oo xaalsho an fayl lahayna dad horle kale hadan intee ka sii baraa kooyno oo uleyski uleys dul fuuldoon
yeedii eeda an ku shaka qabo dadka tanta kooy dad oo kulji goor ka qoran ahaayeen lan nagada korma ee guriyal nanta magyaalna hor dhaangna deegaanka man deganayna dad gaaban maayn dadka deegaanka oo degan mahayna dhiniga sab kooyan hatta dadkaas ka darsaman gaah kale ee dhibaato kale in dhiyaaso oo deegaanka isugu ku qoysa yadan salaam
ma islaata markan su'aalan ka dambeeyay weenka diyaar garow koor maadaama dadkaas ay deegaankiisu xurun hayna ka qasbanaadayaan hadii oo walaayo faladaan iyo hawaayan intii habuq taalano xudur ha kabiiran wala la falada u naagdo kuraan xudur meelanka ka diyaar garow koor dadkaas ay salaan gaabladaas erfadi
dadku isugu walaay gaabila koray horta masuuliyiinta ee hay'ada samafalka ee dawladda koonfur galbeed ee dawladda Soomaaliya ayaa gobada koorta iyo caalamka qayliyan deegan aan soo biyan landiyar guru lan qayli reeshima afmad walwalba inay la weydiin